Crank that volume.
All night long, come give it to me all night long.
Exclusive to ZanyMusicBlog.co.
Come give it to me all night long.
Unisiba monga calculator, chana wanga uyikwila monga modulator. Nakuona unibundulila, nza kupasa yonse osa chita regret. I'll give you when you need it.
I say you my destiny. Let me give to you.
I'm gonna give you things I go later. Ethiopia, go mommy, things I later.
I'm gonna give you love and the best of me.
Oh yeah, let me tell you some good, baby.
Your Coca-Cola shape, oh mama. Yalenge something, oh mama. Your Coca-Cola shape, oh mama. Yalenge sign it. Nambo sabaira, monganili na mashabe kusabaira.
Oh yeah.
Niwe malaika, walenge sapoko yanga kubabaika.
Uniziba monga calculator, chana wanga uyikwila monga modulator. Nakuona unibundulila, nza kupasa yonse osa chita regret.
I'll give you when you need it, need it,
need it.
I'll give you when you want it, I'm gonna give it to you. Let's party all night.
All night.
I'll let you dance. I'll ride on you. I'll make you wine. I'll make you jump.
Jump.
I'll dive on you. I'll make you scream my name.
I love the way you're whining when you grinding. Give me that. Come on, dip it down low. Put your hand by me waist to the twist and turn.
Hey, my baby, money if you want.
When you whining, 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 whining. Whining.
Way,
when you're
whining, 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 whining,
whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining,
whining,
whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining,
whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining,
whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining, whining,